CK Music from Mazda.
Kalila Entertainment Music Production.
It's all doing it. Big one for my car. Zambia, we won't. Baja, ego, we belong. Sunda and I real and a busuk so kweba bika mochimuela. Two bad boys, it's in the proper. A copine, she le voit comme si tu le vois. Fokolo kwa pane mpuka Bane babale pusha timwali kuka Jevela we ni pressure kuka Na master taya lenga ndefuka
Kutwari shokwa mwitu mono kufuka Ninda na meshare ngati turebuka Na nenda kabila limo kumotulo Chisekera mopare mputu kishoturo
Fuka We mono kufuka
Kutwari shokwa mwitu mono kufuka
Fuka Wimbono kufuka
Kibu etu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Tu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Huka kumachacha pa kufuwa kwacha Bomba nobu shiku shilo lila wacha Wumalonda kondakta wa mumasacha Weza wumbele nji wumbele wose ni kwacha Pampi ya tapale kwa jongu ngeba Ocho ngewe la munina ntino kwiba Gata ugeba lispek Tabapela, fiobe fiolo, wasanga ndesezela Nitimu asele, fotatu sale fia kubumba Kumalasha kumichanga na ngubu pulamba Echo nshifuaya kumuna ndinebo fia kulomba Beta kwa kanonji male na baka lamba So, fokolo kwa pani mpuka Bane babale pusha timwali kuka Jevela we ni pressure kuka Na master taya lenga ndefuka
Kutwarisho kwa mwitu mono kufuka Ninda na meshare ngati turebuka Na nenda kabila limo kumotulo Chisekera mopare mputu kishoturo
Fuka Wimbono kufuka
Kimu etu alisho kwa mwitu mono kufuka
Fuka Wimbono kufuka
Kimu etu alisho kwa mwitu mono kufuka
Fuka Wimbono kufuka
Fuka Furiji emtolo impwile po beji Deyo na randurozi amwe na zinari kuka Lesapela wasap kasolo nsemba mpaduro Shilala pandunari shizika pa mane patulo Sekwata po vtene ista mbomba ote Ishikulu nde istefendela kinga no Gemo munga mwaye mkulala nishifwebo wacha Febo mfoloku ya maya kubonzi no ichi kwacha Isela kuye nengaba kashiba kubutuka Kukupiana kanya tetika filo kukutuka Fokolo kwa pani mpuka Bane babale pusha timwali kuka Jevela we ni pressure kuka Na master taya lenga ndefuka
Kutwarisho kwa mwitu mono kufuka Ninda na meshare ngati turebuka Na nenda kabila limo kumotulo Chisekera mopare mputu kishoturo
Fuka Wimbono kufuka
Kutwarisho kwa mwitu mono kufuka
Wimbono kufuka
Kibu etu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Tu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Zilo foko loko kumachapa ni mpuka Nindada meshale ngati tulela puka Ngaluvilo chele la muna pobutuka Ifana nepa alalila mwali kuka Zilo paviko loko ni muli ovalo Ninji katasha veo tapo kuna wilbalo Shumfoko banjita chopu nishikare nifika Kuingisha kondara mapati futi ishkuruka Era njoba time before five inishi nifika Nangu feri kanso as long as pay na shingilaka Fangfaraka kafu moku kayo kuna shingilaka
Fangfaraka kafu
Fokolo kwa pani mpuka Bane babale pusha timwali kuka Jevela we ni pressure kuka Na master taya lenga ndefuka
Kutwarisho kwa mwitu mono kufuka Ninda na meshare ngati turebuka Na nenda kabila limo kumotulo Chisekera mopare mputu kishoturo
Fuka Wimbono kufuka
Kutwarisho kwa mwitu mono kufuka
Fuka Wimbono kufuka
Kibu etu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Tu alisho kwa mwitu mwono kufuka
Wimbono kufuka
Uvuvi sana Apali Shexi Na Chazi Dina Noti valiobo mutine Spy Nation Ela Fresh Boy Bill check got one katana ndo eo mani Emiri chijani vani riu vani ke kima ke dola Ano dizo amo jizi last case Jifuka lake ya ke celebu Ububi sani Kaks territory Niggas akaji
In West that shine team tipa tabashala Dog boy I see This boy, don't like it, I see
Exclusive from CKMusicPromos.com